moyo unaenda kasi, natamani unipe nafasi, mimi niko shwari kwa kundona wasiwasi, fanya upate each chance. Lisa come and chase to me, I can take you to your destiny, mpaka ujifili uko heavenly. Sina maneno mengi la matendo toja ona, so trust me, na tena ride on me, mpaka utakulithika utam na me, kisha usijifanya na juwana na me. Hakuna kugandana gandana, iyo kwangu wapana, iyo kwangu wapana.
From the night to the dawn, and no matter what goes, I will always be your baby, every day will be baby.
Oh baby, I'll be loving you more.
Nipe stress, najiweka mbali na mazigo staki kes. Chezea gia minyongeze pes. You know I'm a bad man, na depress.
Yes, I am.
Jo, tukati ane wa sopa ama tuko agropa mechi na ewa. Uwana pata ham, leta tundu wako Dar es Salaam. Upato tamo zungo shuke chini zam kwa zam.
From the night to the dawn, and no matter what comes, I will always be your baby, every day will be baby.
Oh baby, I'll be loving you more.
DJ Maxi, you know,
that's how I think I'll sound, bro.
Blah! Yeah!